remix for the chase. Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Bongo nzima na Afrika mambo vipi? Bado tuna represent kama hivi. Moto chini.
Nilivo waka sipoi, sipoi na kinukisha zaidi ya toy. Harakati mwanzo mwisho na kikisha wako hoi. Doubters, haters na obana wako hoi. Alafu mimi na enjoy na pofanya swako moi. Mgi wapeleka moi kwa nisichani wanavunja. Utofatu wa mina wawu wasifanyi tunatunga. Zoma begani sina utani weka mpunga. Lianza mapenzi ya fani sana takujenga nyumba.
Hard nika simple, I was born to conquer. Kwenye love ndiko liko, I was sold to focus. Tofauti yangu na yao kubwa kuliko mini world. Tikare tufonani uswazi wona mabima kwao. Spati wasi kwa ngazi levo yangu bada kuwa misi shindani nao. Buda mwiko kunyo ndo kwenye listi da. Karibu window ni upambane na beasti ha. Muda ulipo nipo chimbo na fixi mambo. Jaribu mwisho ni kufanye maiti kavu.
Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Tuko moto chini.
Fukiwa kwenye udongo na niliambiwa kuna moto hivyo nisongee uongo. Kila siku nakaza kama nipo kwenye ndoto. Naishi ndoto, peace kwa fadhali ugongo.
The moment you think of battle in me is when for fatality finish you in and out. And I see you go go no battery, spit like I'm burning calories. Rapping to Mech Academy, the weight of this whole game is like equal to 40 pounds of me. Even the greatest can never handle this kind of pressure I'm building. I gotta be out of this world. I honestly probably could be the living thing Elon Musk be daily finding. I know I'm the biggest talent to rap. This is Mr. Wallace.
Tuko moto chini, 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 tuko moto chini.